arigie kizagera mwami Yesu agarutse kutujyana iyo ijuru ati nimuze bana banjye maza duhanagure amarira twaririye muri isi mbi hari igihe kizagera mwami Yesu agarutse kutujyana iyo mwijuru ati nimuze bana banjye maza duhanagure amarira twaririye muri
Ishimiye kuzakubona Yesu ugusaba ugarutse kujyana ugusaba ugeze ku bicu nanjye mite gusanga
izina ryawe ry'ubuntu.